One time.
Real low.
In all imagination, ni. Unali ni confusion, ni.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Ndi manga na we goshen ni. Wana wa onchi piki chara. Ine ondi ne robara. Angadi ndi ne wansara. Ngadi madamu ndi sara. Pahuze ya baya. Mami cheke tenda.
ZambianTunes.com.